mapenzi yangu ni mtama, nakupa wote donoa. Bichoni umenika, hakuna waku kutoa, yeah. Hadharani bila kuficha, hivi unanikomoa. Ya moto mahaba siopo, kama tumefunga ndoa kweli.
Unajua nakupenda na wewe unathamini hapo sawa. Labda kimebagia ni change gear, niache utoto. Si unanitimizia najisevia matandu koko. Mwenzako siwezi kudanda danda, hapo nalipaki mazima. Sina ujanja, peke yako nopo kwenye mtima. Na wewe ndo unanifaa
forever. Baby, feel me cause I feel you got me. Unajua gabilo,
I'm crazy, crazy for you.
Baby, yeah. Siwezi kwenda kando, bali kando yako niko sawa sawa. You done make me fall in love.
For you mama, for me papa.
Ooh, you're special.
For you mama, for me papa.
Hey, mapenzi lako.
For you, mama, for me,
yeah. Naona nachochea mama haupoi, imetia nanga meli haingoi. Unanidekeza umeivanya toy, wanga bye bye, tuko paradise. Vigaika type, toto number 8 size. Niko benza night, tukotana next time. Squeezing na nene, patin and enjoy. I need forever and never. Hey, oh, I hate, oh.
Genius.